Ray Doshas, man.
Brown eyes, Pandea,
Stegas, Belzis. This one feed the voiceless people, them.
Control any China money.
Alexa.
Yeah, China money. Aliena chifundo China money.
Ooh.
Yeah, China money. Aliya ni wali de China money.
Aliza.
Yeah, China money. Aliya ni wali de China money.
Huyu.
Yeah, China money. Ukontolo leni China money.
Aliza.
Yeah, China money. Aliye na chifundo China money.
Huyu.
Yeah, China money.
Uliye ni wali de ni kato salale. Ama ni dabuisa ino yu alale. Bosle kani ni seven seko. Nipangeko N-speed muno mukalale. Etwa li shivati mwako kendala mabati posale. Na inendale ma tulelo mbako mwebuteko. Mumu vike mulainu mutainizi. Mugateni alitampa nukuli masainizi. Kutipoka na magelo na kupala mubana mablaka nizi. Numanga na minzi so.
Mkontolo leni China money.
Aleza.
Yeah, China money. Alie na chifundo China money. Yeah, China money. Aliye ni wali de China money.
Aliza.
Yeah, China money. Aliye ni wali de China money.
Huyu.
Yeah, China money. Mukontolo leni China money.
Aliza.
Yeah, China money. Aliye na chifundo China money.
Huyu.
Yeah, China money.
Hapa Sunday inangala ni Monday. Safu na noenda kuchariti. Every time uatipasa masese. Sako nkala mulo muze ni baba. Nili lady ku seven za Lyonse. Holiday na Monday na Sunday. Bati masese na kana pulizi muuze ni iyo ni soti muziki. Kala feya chalo ndiye chatu. Tika seven za tipase ni zatu. Disebantu tipase ni matu. Tilinavana pa bondi na bantu. Vama 20 na lesa suza chita. Pa holiday ma 20 se azapita.
Aliye na chifundo China money.
Uyu.
Yeah, China money. Aliye ni wali de China money.
Aliza.
Yeah, China money. Aliye ni wali de China money.
Huyu.
Yeah, China money. Ukontolo leni China money.
Aliza.
Yeah, China money. Aliye na chifundo China money.
Huyu.
Yeah, China money.
Vili fose vena chita ni Chinese. Bali pose vena pita ni Chinese. Vili fose vena bala ni Chinese. Naleza. Nati poma ilanga nepo. Nati poma ilanga nepo. Nati poma ilanga nepo. Nati poma ilanga nepo.
Yeah, China money. Aliye na chifundo China money. Yeah, China money. Aliye ni wali de China money.
Aliza.
Yeah, China money. Aliye ni wali de China money.
Huyu.
Yeah, China money. Mukontolo leni China money.
Aliza.
Yeah, China money. Aliye na chifundo China money.
Huyu.
Yeah, China money.
Hapa boma yanga nepo. Wakuchitanga si chalo chako. Kulipe hati ni wali de. Iwa chape ni kubamba chape. Olo olo. Bagu sebenzeza chape. Ine manje na wanye ya kwana. Sini henda na kuchechi chape. Ah, China money, yeah.
Ukontolo leni China money.
Aliza.
Yeah, China money. Aliye na chifundo China money.
Uyu.
Yeah, China money. Aliye ni wali de China money.
Aliza.
Yeah, China money. Aliye ni wali de China money.
Uyu.
Yeah, China money. Ukontolo leni China money.
Aliza.
Yeah, China money. Aliye na chifundo China money.
Uyu.
Yeah, China money.
Exclusive from AfroFi.com.